dhamaanba may howlgallo ku bilowday deegaanada leeraw koonfur galbeed Soomaaliya howlgalka may kow number 1 in cadawga ashabaab lagu xurey koonfurta Soomaaliya maamulka koonfur galbeed meelo isku arimayow may marlama dabarooge cadawga meeli lagu tirtire in lagu tirtire nimanka isbaaristiyalka oo shacabka dhidoodis dhiga shacabka in meeradan yoon ka talagalay jidita suurun in lagu baro insha Allah ta'ala howlgalkana si in bilowday uu masuul doono beedin leel kariim
kungu bani aadanimo ayaa ku jirta oo waliba dhinaca biyaha markasta sanadka markii la deeru may la raay bilahaan sida maars iyo abril oo kale wali jeey ku dhii jirti oon lahas maadaama eel dhun oo may la raayay biyo jeey kaafiyaan umudaasan gabna waqtigan hadii la deer markasta biyo ariidiya galay marka wali in sheegnay in oo may la raayay wal al walaagi dawladda helkorto dawladda ka caawiyaasu iyo dadka ganacsatada helkor maanta may la raayay ma booyada awoodu ama may la raayay eelal mayla raay eel gacmeed qodo koro in umuddo in gargaaraan wal allan buu walaay ku kuroonyo ka caawiyo yaa in sheegni